Funi, masiqokelele onorhwexa abahle uhombise ngabo va. Funi?
Funeka! Yho, yimasana lwam, yima umam uyeza!
Xa ubambeke kwi-rip current, unemizuzwana nje yokuzisindisa. Qiqa, ukhethe kakuhle.
Mahlangula incedani, mntanam! Nanguye uyarhaxwa! Bambelela nono, bambelela uncedo liyeza! Yho, yho, yizani, yizani!
I-rip currents ziyabulala, ingakumbi xa ungenalwazi ngazo. Xa umntwana, okanye isalamane sakho sisebungozini, biza umhlanguli, baqeqeshelwe unceda abantu. Qiniseka usoloko uqubha kwindawo apho kukho abahlanguli khona.
Tsalela ku-112 kwisimo esinxamisekileyo. Esi saziso sokhuseleko soluntu, osiphathelwa yi-SeaRescue South Africa.